Perico. yasini moyo wangu kutwabisha. Oh unitite nasini roho iko kuniweka. Oh unitite nasini moyo wangu kutwabisha.
Yeah. kabisa full mpango mzima.